nga chisuma sana kulimwe wonse na ifwe bene chisuma sana ye chintu ichisuma Na totela. Mwe munyina ne omunono. Na totela mwe bana. Chine na totela. Chine nganshi. Kabile sa mpale. Na mwisho Yesu atile. Apo ponse mwapela umo. Muli aba aba chepesha. Mwachitila ine. Ni mwe ba ume na wana kashiba mailo. Nga kukaba uwa mailo mukaba.
Thank you very much. Show.
Yeah.
I mean, you're
that's the prettiest, kind of hardest of all my eyes. Grandfather has to get his right. My faith in the very much as the message of me is making me. I think you live. Dear brother, then, you're a friend. You're hoping you'll be blessed with all the things you found and love and all that happened. And I say, Lord Jesus, Christ bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have the whole Sunday. This is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
You don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't that beautiful?
Oh. That's really
cool. You didn't feel like it.
Little gold back. We don't go to wonder which family he belongs to. He pushes in every picture. I'm going to show you this.
Oh, yeah. Really,
really, really. That's the horn of plenty. And I'll take this and hang it in our new home. Now, suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord. For everything, I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all. Just to think of me and this time. God bless all of you. Thanks a lot. Yeah, really good. Inspiration, that's just what we want, something like that.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take them. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's why it's better.
And Jesus was.
Just everyone sing the chorus before we turn it over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Ndetetekela nomba kuti naheshimikila pansa shine panuma yafyonse na chitamba ukutontonkanywa kuti ndiyandenaka eicho imwe mwavakashana kuti mwaimbousaka mwevakashana na valumendo vanono mfweni ndifyo vankashiyena vakalamba vemba na vanyinenwe vakemba avasuma ichi chisuma sana nani uyu mkashana wachisamuna lya lwimbo ushedewe mkashana umunono na kumenye kuya kwishirya chine chine walikuata ishi wili suma imwe wonse mwachi ndete tekela ukuimba kusuma kutu nshata la mfuapo kwa wa muno mwine ushe wonse muna sambila ishi chila nshita chisuma nje mwewa mwa mwaliparua ichi nechine nemi mbile isuma alitemwa ukuimba ukusuma na alitemwa fie ukuimba ukusuma ukwa chine yonse ndalanda nga nafika kumulu ndefwaya nkabe kuko bakalayimba nkale kutika tekuti ntendwe nakutendwa kukuimba nakalya namwishiba ukuimba kulapela okushipa mwalishiba ekita mwaishiba ifita ngafire yakubulwi mwalishiba fintu fichita walalishe ingoma nokuimba yone fintu ifyakubapela okushipa kabineyo tuleya kumulwi tulemba kabiri kabiri kina tupela okushipa ukwakuya panta nshi. Namutotela mweva eche pali chiri echa bupe ichisuma kabiri ni kabiri kuri Rebecca na Yosefe na Sara na ife wonse twatotela apa kalamba chintu chakosa pakusosa tisya kweva abana banono pakuishiwa kuti mwasungire fye utuma pesa twenu shirefwa ya kupoka namwishiwa ifyo ndiye mfwa shirefwa ya kupoka lelo na chilole chapano kawira chikwata ama dola ikumi limo pali ikati na chitontonkanya mushempoke echi na chitontonkanya kuti na chichitashani nomba na ibu kisheri ya shiri nono yo ndefwa ya mwishibe uwishi kubumo aliko na mayo umo mkamfirwa alikwete abana bengi bimbi ena wishi wa baba eche alifuminepo kabiri akwete fya makobiri yabiri kabiri alenda musebo nshitaimo kabiri shari ninda na masha che kumi ama kubiri fye ngefyo imwe mwasungire kabiri aishire posa mchipao cha kwa lesa Yesu ali minine palya ale mulolesha fye kabiri ni mpapa mshinga na chitireshani anji minina palya bimbinga na utu kire kofye no kutila yo yo nkashi wichitefyo tata turefuaya ichine chine ya tureshikawira shirefuaya kwa iwe ukushikuata pa mlandu wabana abo mwamona nomba nganisha musuminishi okupela nomba Yesu ali musuminishi okuchita mwamona ali musuminishi okuchita chinshi ali ishiwe kuti chali baichapa lwa sana okupela ukuchila okupokelela ali ishiwe ifyo ali nokumuchitila mwamona eicho namutotela mwebana banono nomutima wandi onse ndefwaya ntotele imwe bonse pali ishita iyawamisha iyakulongana munyina leo pamwe na Jean lishishali fye inshi kushita tuisha kupepa kuline nangufye nimumpanga ilionjesha okuti ndee yakabiri nokutontonkanya okuti nalelunga inelimbi nangu mumbi ndamumona imwe nokumfwa mulelanda nachikwante ishuko munochungulo ukutandalira mayanda yenu shatalamona ukwenda muli imo nalawita umushe ukuti ishatalamona aye inga ya usaka amayanda ya usaka kabina abantu kabino muchinshi ukalamba kuri Kristu nembila nsuma isha shatalamona po nangu kumo kabili imwe muchine na mutendeka munshira iringire twayile ni ukulaya kabina lesa akulaba na imwe kabili ningire okumona po nabamo pali imwe na mwene obushikumbi ababankashisha abeshibe nakubeshiba bantu echo na mwene fye kuti chabafye amenso yabo nemyona ukufuma mufisalu bafimbirikishe kumutwe kawinomba ndechetekera nali mwishiba bwino okupitira mumuchinshi wakwa munyina leo na Jean abansendere nokuntandasha mayanda yenu nokulaposhanya mminwe na abana banono bakasema baume kabi na bakasema banakashi bankulo ikesa ngakuliko mkulo ikesa. Na mwishiba Yesu alitemwa abana banono. Na mwishiba alibatemwa. Kabiri waliko mwae chomuru mendo. Ishtaimu wale itwa Mose. Tuwalala ndapali wene. Paka shitafia kanono. Kabiri ali umusuma. Mwalishiba icha mlengere. Icha mwafirishi okuba omuru mendo umusuma. Ali kwete ina umusuma uwa kumukusha. Mwamona eifyo ale musambirisha paluwa kwa shikulu. Na imwe mwibalu mendo na makashana abanono. Mwalikwata vanyinenwe aba musango yuwine aba kumikusha ukumusambirisha palo kwa shukuru mwebo mfira fye ushe mwalishiba mwalishiba funde lya kubalira ku Bible ifunde lya kubalira po lya kwato obulayo lya abano obulayo bimbi kuti cha mkosera ku panono ukumfwa aya mafunde ifunde lya kubalira po nili te kwato omulungu ombi kanofe ena lelo ifunde likalamba kabiri ifunde lya kubalira po lya kwato obulayo kuli liyena mwamona nikubana abanono shemwalishiba icho mwamona atile mwebana nakile nabafyashi benu ichingalenga inshi kupeso ndio kufula isho shikululesa wenu amupela ukusakamana abafyashi benu nokuchita ife mulechita kuti chamupela ubumi ubutali pesonde uwashikulu amupela nishteikalamba yakumubombela ndesubira ilelo ukuti ndelekisha pebumba yabakashimikira nabakemba nabakabila abanshikushireisa ngakukaba kwenshiku chikakonkapo panuma yanshiku chesu kabiri uliko ichintu chimo kuno wa waipayo muntu noluse nachiria mpaka anavirwa se kabirisha kabiri chasungwapo muli uli amusango sana ngachakuti nali malaika wapo nakumulu ngachasungirwe mwino okuchira apana kalya ichintu fyechimo icho ningalanda kulimwe chakutira natotera kabiri limbi ngamwaisa kutukson limbi teti musunge wino muli uli amusango bantu shaishwa shakwate misango yakuchitiramo lelonka chita ichisuma icho ningachita mukese munyina nankashishanzi ndefa ya ichi nechine ukubatotera kawina nchiwa neshuko niyakumanya umwana wenu mkashana umusuma ni umwana wenu mulumendo munoka suba kabiri kabiri napa kutuleka tukuwate inganda ya kwe muno ukuba ya isuka umwa kupepela na mubu shikuwa baibere findu fya msango yu fya lechitika na mwishiwa ukuti imbira nsumayari ni nchiwa chile mfika kantu wakano sana ifwe kutu watonunganya ukuti tefyo lelo ichichimochi nengalesa kulilesa ngakuli yao hawa ili ya nshita ibukisheni ngachakuti kukawa na imbi miaka ingi baka wekesha kunu mano kutila ngachakuti fye na ikere mwishi kushiria kupriskoti ngachakuti na ikele mwamona numba tuleika la muli uli ya wishiku mwamona elyo numba tuwafika kumbele ya msewo elyo tuwalole la ichilambu chesu pavushiku bukalamba numba wala isula ichobo cha kwalesa nukubelenga numba jota tulati katutale tulande kuliwe ni panono mwe Yesu teti nondolole ii imyumfire yandi nokutasha kwandi kuli mwina Mesia mwina Goad eyo naba abantu bonse abasuma pamo n'abaana babo abanono paluse batulangire ukutula apo twaishira uluse naluchira pali fyonse twale subira kabina twishiwa kuti bali abasuma kabiri abawamisha leota twaishibe ukuti tukasungwapo mumusango wa muchinshi ngoyu kabiri shikulu ndepepo ukuti umwona wenu uleba lyonse mulino inkambi yabantu mpashi wa mushiro ala isusha mumutima wonse muno kabiri uleba mpa umwe wa miyaya kabiri ifwe twinga ngefyo tulesangalala ilelo shirekeni kukabe uwishiku kwa ula impela niyo tukakumana mula wakwa uyo untutule pepa nukutemwa nukupela malumbo yonse paifi fintu mpaka iya nshita shikuru tusungeni ava chishinka kuliwe na kuchebo chakwe mwishina ya kwa Yesu tuwa pepa amen numba unolu chelo na chimuteka panshitandali sana ilo muno kasuba na alaisho kwa nkufenya sana kabiri nalandira musango uingalola kubana banono kabiri nabakalamba baino kumfwa nabo ndefwa ya mberenge ilembo pano ile sangwa mwibuku ya kwa mako washira kabiri ndefwa yokuberenga ukufuma mu verse ya 17 nechipandwa cha 10 cha kwa mako washira ichiputulwa kabiri iyo aile mwishira wali ishire umo alebutuka kabiri afukeme panshi alamwipusha atire kasambirisha umusuma chinshi ninga chita ukuti mpiane umwe wa miyaya na Yesu atire kuli wenu chinshi wanjitira umusuma tababa umusuma kano umo kabiri noyo nilesa wali ishiwa mafunde wila chitabu chende, wila ipaya, wila iwa, wila pela vukambone wabufi, wila finsha. Chindika wiso na noko, kabili ali asu ikeno kutila kuli wene, kasambirisha, fionse finali chita, ukumfila, ukukonka, efyo chiri, ukufuma kubulu mendo buandi. Na Yesu, bakumulolesha ali mutemenwe, uyumulu mendo. Kabili atile kuli wene, chimo ichintu walibulisha kabye kumobe kashitishe fyonse fyo kwete upele ababuso eliyo kama nefyuma mumulu eliyo wise usende ulupanda lobe kabiri unkonke kabiri aino bulanda pansoselo yi kabiri aile nakalipwa pantu akwete ifyuma ifingi nomba kubana banono na kuba kalamba leona wonsefye ndefa nenge imbira ii nono ukulingana nenshita ngefyo ni ingachita kabino kwangu fyanya sana ngefyo ni ingachita kabiri ndefa ya mbule isambirilo mkonka elio kabiri ndefa ya nsende umutu weliashi obutungulushi ukunkonka era na umo wakuntungulula obutungulushi na nkonka aba chaiche ba ibukishe nokuti olutambulo lwakubalirapo luntu kira muntu palifwe atampwire umo ali tutunguluile mwana mayo mulebukisha intampulo shakubalirapo isho umwana mwaume nomukashana batampwire nokwibukisha tabashibukisha nakalya lelo umuntu umo ali mutunguluile kulutampulo lwakubalirapo ndeibukisha iyo biripo atampwire olutampulo lwakwe olwakubalirapo Joseph na wonsefye iyo batampwire olutampulo lwabo olwakubalirapo ilingirine nyina eutungulula umwana olutampulo lwakwe olwakubalirapo bantu eushana panganda lintuwishi aya kunchito ukwesha okupanga obwikalo lilo ni banatampula olutampulo lwabo olwantanshi kabiri nshita ya busiku nga baisa bawishi ena lyonse kutira ye batata atira Johnny na Mary mwana mwaume umunono nangu mwana kashi alenda iseni mumone kabiri olutampulo fye lumo limbi banyina bamwikatira nao aikata omunwe wabanyina bantu mwali abanaka elyo nokutala ntanta namwishiba elyo nokuwako panshi panono kanshi mwalaikata okuwoko kwabamayo pakutampula olutampulo lwenu olwakubalirapo nomba umo ali mwafireko ilyo mwatampwire olutampulo lwantanshi elyo nolutampulo lwe lwenu olwakulekeresha ulo mukatampula mubumi umo akamutungulula mwamona chishinka ndefa yamulebukisha ekyo umo ali mutunguluile mulutampulo lwenu lwantanshe kabiri nolutampulo lwenu lwakulekeresha umo akamutungulula tufwire okutungululwa namwishwa lesa alitupalanya kumpanga kabiri bushe mwalishwa kuti impanga tekuti itungulule ine yeka kuti alubanta nokuluba kabiri teti aitungulule umwine eka afwire kukwata umo wakumutungulula kabiri limolimo kachema afwire kutungulula impanga nomba ichi chali kunuma mwishi kusha kwa Yesu ali nikachema musuma watungulwile impanga nomba ilelo mwamona tuleikala mwishi kubombi fionse na fyalulwa nokupondama mwishi na mwishi wa umuntu ale tungulula impanga ilelo ni mbushi kabiri mwishi na mwishi wa uko iyo mbushi ileba tungulula ni mwiku ipaiwa shina impanga ishinono tashishi wenoko shireya echo imbushi lilo lafie kwe kwechinka palya pachi ipailo kabiri impanga tayai shiba chimikano ukukonka intungulushi echo ishitungulu lafie mnyamwine mchipailo ewe na imbushi ila tolokamo kabiri impanga shena shingira mofie no kuipaiwa mwamona imbushi intungulushi yalubana lilo Yesu kachema musuma watunguluile impanga ashitunguluile kumweo nokushikata amaboko mwamona ukuba umo alingira okutungulula impanga ichakubalirapo luse lwakwanyina elyo liishuli akwawishi panuma banoko bakupera lutampulo lobe olwantanshe ero waloisha kuli wawiso wonsefya ifwe bakukwata amano bantu emutwe wang'anda kaili yonse bala tepakuti balikwata okuchenjera nganshe lelo ba bakitafye okuba intungulushi yalukwa lwabo eicho tulakonka ifyo bashifwe batweba okuchita ngabatila nomba we mwana ndipo yokuti uchise chintu ichintu chimo lelo twaumfa kuli bena pantu emano nomba umfweni mwamona bali sambirira fyonse kabitulingire ukubepusha ukumona ifyo basambirira kabikutwa nonkeramo mukusambirira kwabo sintu basambirira bala tweba nomba uya nokuya chitaifi bantu na chitireko bala tabali ndeseche ukuchita leonali chichitire kabili chalengere ichi ukunchitikira chintu ichiwi eicho mwamona tuli elio bena batata batuwe fya kuchita nifya kuchita fya lungama banuma banyinefwe batutungulula ukufika panchita wakwata kwa mano ya nono aya kumfwa ukufima kuli batata elio waisa kuata umbi twakwata intungulushi imbi noyu ikafundisha kafundisha umusuma uwa kusukulu aleisho kumusambirisha nokumupela isambiriro ukumubika bwino mubumi muchifulo inchende iyo winga winga belenga baibele yobe nokubelenga inyimbo nokusambira palilesa kabiri nokuibelengera mwebene Mwamona, kawinomba, ichintu na chimbi, kuti mwakwata makwevo. Na umo, amulembera kalata. Kwa tata, umo, amulembera kalata, tetumwelenge. Mwamona, echo kafundisha, amuvula nomba. Nuku mutungulula mukusambirila, ukulemba, nuku belenga. Kami chintu ichisuma, kafundisho musuma, ukumusambirisha bwino. Nomba, iyo mwafuma apo, imwe, iyo mwansha kafundisha, mwafuma kuli kafundisha umo, noku ya kuli ombe, ukufuma, kuli ulundondo, isikulu ya kuambila po, mpaka mwafuma na mwisikulu ya pamulu, noku ya kusikulu likalamba. Kabiri, iyo mwafuma kusikulu likalamba, yena nishi, kafundisha apuisha ukumutungulula, mwamona, nomba, vamayo, bali musambirisho kwenda, mwamona, matata, bali musambirisha, ifya kuba na amano, nukuba mulumendo musuma, nifya kuisunga, nuku ichindika mwebeni. Kafundisha, bali musambirisha, amasambiro, ifya kuberenga, nukulemba wino. Deo nomba, mlesha, batata, mlesha, vamayo, kabiri, mlesha, kafundisha, nomba umo, alingiro kumusenda, ukufuma apa. Numba nani mulefwa yo kumusenda, ukufuma apa. Chachi necho, Yesu kuti amusenda, ukufuma apa, nuku tuwalilila. Numba, uwa wasuko busuma sana, uwa wamangashi, Yesu amusenda, ukufuma apa, nuku tuwalilila. Numba mwamuna, yuchi lumendo tulela ndapo, ale itu wakateka umu lumendo wa fiuma. Numba, umu lumendo, ali tunguluilwe, winonganshi. Nomba, vanyina, vani musambirishe, ukuenda. Kabili mwamona, ali, achilifye omulumendo, bimbi, ele wafuminefye, kusikuluri ya pamulu. Kabili omulumendo, uwaishibi kwechive. Kabili, pakuwa uwasambirishwa, wino, bimbi, alenda wino, na fimbi po. Ife vanyina, vamusambirishe. Kabili, ali, mulumendo walunduluka. Kabili, pantumoneni. Kale kale, ali umukankala, kabili alifye wa wachirumendo. Timbifye, wa miaka, ikumirimo, na chine konse konse. Ewa wafuminefye kuisikuru ya pamulu. Kabili, ali uwanonka. Nomba mwamona, akwete kafundisho musuma, wakumusambilisha wakuenda wino. Kabili alikwete kafundisho walinga weshi. Ichakuti, nalintu, ali achirifye umulumendo. Ali uwanonka indalama. Alikwete indalama shingi nganshi. Limbi ali nikateka, pandichi ya chine chimu, ali wanonka nganshi. Mwamona, kabinomba, ali kweteka, kafundisha, wale mfunda. Amufundile vya rungama, ifyo afuilo kuchita, ali kweta masambiriro. Elio kabili, yumulu mendo ali kweteka kafundisha na umbi, elio ichi, chilifye mufyo mwakushuwamo. Lilo yumulu mendo, ali kwete sambirisho, ya muka pepa, mumuawo. Nomba, haba ichebamo, mshemua nishibo kuti, wali haba ichebe inga basha kwata, isambi uli avuka pepa, ili lionse, panganda, vashiwona vanyinavo, tabate tekeramuli lesa, kabiri, vashiwona vanyinavo, vala nwa, vala pepa, vala lwa, noku butushanya, umono mviye, ubu shikuna fimbi, kabiri, tabe pikira, haba na wawo, haba ichefi ya kulia, siyamula lilo nefintu. Mshita muli yawa sekira, paku kuwata wa shinwe, na manyenwe, awina krisu bachine, nomba, kama isa kuatawana, mshita mulefwayo kuisaba, vashivo, na manyinawo, ngefe wa shinwe, na manyenwe baba, mwamona, nomba, ukuma fionsefi, finsuma, nomba, uyumulu mendo, alikuete, kabili akuete, amasambilisho, yabuka pepa, mwamona, yali chirile, pali yali abamo bakwete, bantu, yabakuete amasambilisho, yabuka pepa. Loyo mulu mendo alikuweta masambiro ya buka pepa pantu moneni, pantu atile, asungile ama funde okufuma kubwa iche buka kwe. Nombana imwe mene wonse, mwalikuata waka fundisha, haba buka pepa basuma, na imwe, chila umupali imwe. Na imwe, vene, mweba iche, haba lumendo na makashana, wonse, mwalikuete waka fundisha basuma, vashinwe, na vanyinenwe, muna munkambi. Mwalikwete fionse, ifyo mwa ishiba, ifinga chitua, pakuti muwe haba ume, na haba nakashibene bene, haba mfiwa kwa lesa, bantu, ibukisheni, ubushi kumumo, mukafwa, nangu kusendwa kumulu. Kabilinga mwafwa, iyo talati kuisa, muka valila po kusendwa, ushe mwalishibecho, ushe mwalishwa kutia mafwa, ngachakutila, mawisona wanoko, mavalila po kufwa, iyo taulati. Yona Yesu, teshire mungolo Yesu. Mushemwani shibaba, ukutiba utana banoko, bakabalira pokwima, nokubelwa obukata, iliyo iweta ulati. Mwamona, ntandala ya kwalesa ikalila, abafira muri Kristo, bakabalira pokubuka. Eyo ifwe, fwema mweo, fwema kashapo, tukorwirwa nabo chapamo. Tukapiribulwa, ngafira fine. Tufwire okula ibukisha, ekintu kikalamba muwumi. Mwamba nomba, ekintu kikalamba muwumi. Chotulingire okuchita, buwa baiteanya, ukumanya lesa. Nomba, bukapepa fye, tetu buwombe. Mwamona, uyu munthu mendo kateka apa. Atire, mwekasambirisha musuma, nomba ibukisheni, iliyo nshiralanda. Alifundirwe, ukwenda wino, alikwete, amasambirwa ya suma, alifundirwe, ifya makwebo, kabiri, ali umukankala, kabiri, ali nikateka, kabiri, alikwete, bukapepa.
He was confronted.
Lelo ali ponenwe. No wafya na bumbi. Kabiri, bula ponena na ife wonse. Umweo, wa miyayaya. Ukapepa, tete butupele, umweo wa miyayaya. Ukapepa, chifimbo. Lelo ta butupela, umweo wa miyayaya. Kabiri wene, afundiri wena wakafundisha basu masana wa aliko. Lelo, ali ulishe chintu chimo. Kabiri wangu mendo, ali chishibe. Bantu antile, mweka sambirisha musuma, kutina itanshi ukutimpiane umwe wa miyayaya. Nomba imwe, malitetekela kuti Yesu nilesa. Malitetekela, kanshi, alishi wa matondonkanyo ya mulumendo. Echo antile, unesunga mafunde. Aliwelele, kulivu kapewa wakwe, pakuti amone, ifyo engalanda palivu kapewa wakwe. Antile nomba, mashu yambi, unesunga imi pepele yove. Antile, na alichita ifyo kufuma kubwa iche. Abalu mendo abalu nonga imwe. Bama yona matata, bashima kovandi, bali mfundile buka pepa. Yona adishiba, muli buka pepa wandi, ukuti nshira kuwate umwe wa mia yaya. Mwamona, kuti mwaba wino, mwila iwa, mwila pepa, mwila vepo ufi, mwila vepa, bawisona banoko, mwivepa uli abufi, wantanshi, pantu, umunga eva kumunankwe, liena nishichawa, ichangu koko evako, na umbi. Mwamona, lelo, tamufwile okuchitefyo. Mwilanda uwa kubalila. Shema alishiba ukutumumili wenu. Tawapa angiru uwa kubepa. Na mwishiba nomba. Nama kuatechi wombelo. Nipami shipa yenu. Kutima vika kamupila. Ukushingulusha isansa chenu hapa. Elo kambi. Bamu chiringanya kumutwe. Eyo nomba palia kutima asusa palia. Mwasusa imwe. Mwasusa. Na alibepa. Pali chiria. Lelo. Na lanchi landa wino. Pakutiva. Basumino kuti. Chishin kandelanda. Kamiri, kutima alanda, kutima tila, waikele panche nde imo, ngefyo, waikele, ungolo fwane ya kwa mnina shanz, lintu mnina Branham, ale shimikila, mchungulo kasuba, pamulungo, pali uovu shiko, kamiri, kutima tila, yom kwai, shaikele mo, yom kwai, mshe, na mwishiba ife uya mashini, wakufwayo uofi engalanda, em kwai, marika la mo, em kwai, marika la mo. Watila, shalimo, shalatila, walika la mo, chinshi, pantu ofi, chintu chimo ichabi panganshi, umuvili, ya wapangiru woku vipa. Kabili chintu ichabi pishanganshi, ichakuti, chila lenga nemibo mbele ya mishipashipa ukulubana, iyo mwavipa. Ngayaluvana ifyo, kukupela ifilonda, fiamumala, ukukula kwa filonda, kutifia kuipano kukuipaya. Kabili, ubufi, ubi. Bantu, mwamona, tamulingile kubepa, ukuiva, ukuchita ifili fionse, ifia msangoyo. Nomba, uyumulu mendo narimo, ali, dabe perepo, tata lile eva, nukuishi wakuti lionse, ale kabila umwe wa mia yaya. Echo atile, kutina ishtanshi, paku ukwata. Kabi nomba, Yesu hapa, alilango kuti, buka pepa, tetu bubombe. Echo atile na kabili kuliwene, no kutila, ule sunga mafunde. Kabili atile, mweka sambilisha, icho, na alichita ukutua, kubwa iche bwandi. Nangula, umwa iche, iyo na alifie, aka iche, ichi, na alichita. Elo alishiwe ukuti, tanku ete umwe wa mia yaya. Elo atile, nga wingengila, umwe wa mia yaya, ufwaya, ukuba, uwa pilika, kabili kashishifia. Mwamona, nomba, chinsume ukuwa tenda lama, mwamona, icho chinsume ukuwa tenda lama, ukunonka. Kamiri, ukuba kateka. Chinsuma, lelo, inshira mchisilamo. Iliyo mwabefyo. Mwamona, atile. Kabile kashishefyo nsefyo wakwata. Nukufpela kubabusu. Awo bantu, basha kwata nanguchimo. Elio wise, unkonke. Elio, nukukwate fiuma mumulu. Lelo, umunu mendo ali kwa tishenda lama, ichakuti, tai shibenefia kushibonfia. Nomba, mamona, ali lumbuike sana, ujamu mendo ali, kamili, ali wapangashiwa, wino wino kubomi, sintuwa wishina vanyina, pamuna washima pepo na wonse, pampangeshe, leona yolini, ali shiwa kuti ali ulishe chintu chimo. Nomba, desa kubakalamba. Ali shiwe kuti ali ulishe chintu chimo. Kamitangu eto mwa wamiya yaya. Ali shiwe chimo. Mwamona, ukapepa, tete ulete, mwa wamiya yaya. Imonekele, ifia kumfa umfa. Mwa umfa fimo, kuti mwa umfa umwenso, no kumfa fimo. Mwamona, ukulila, chinsuma, kukunda, kusuma. Yonomba teicho, mwamona, na mshingwana, no mwe wamiya yaya. Matila chisuma ndi Baptist wakosa Methodist nangu Presbyterian nangu Pentecost nacho chine teli pusho yo nuhuino mulu mendo nao alifundilo mpepele ya ilianshita nuhuino yonini takwe tomwe wa mia yaya eichu alefwae eishiwe fia kuchita alitungulu ilwe wino kuli ichi yoni tuashi ngwene nacho alikene ukulangirilwa umweo wa mia yaya nangu ukutungululwa intungulu shisha kwe shimbi shari mwikatile mpaka tafwa ile na kukakulua mwamona nomba shiringefyo mwenina mbrana mwanilanda simofimo filifia kwa sako panono kulimwe mwamona ama sambilo ya suma mlingile ukuya kusukulu no kusambilila mwamona icho chisuma ilo icho tachaka mpusushe ukukwanta inda la maishingi chisuma utimwa kushava na venu ukuba pele fia kufuale sumelo na fintu fimbi mga fintu wa shinwe na wanyinenwe wamu wambela imwe wonse na fintu fimbi icho chisuma yonajo chini tachaka mpusushe na karya mwamona limbikutimwa ingila mulia wapima fia kupima pima no kusambila ukumbatanya ifintu fia pusana pusana na angu kupanda ula utuntutu wa chepesha na angu fionsefe wa chita no kunina mundeke no kuya kumweshi. Lelo icho, tachaka mpusushe. Mulingi leo kushingwana ne chintu chimo. Umwe owa mia yaya. Kamili, kulifia umuntu umo, winga pela icho kuli imwe. Vamayo, tekutiba chipele kuli imwe. Vatata, tekutiba chipele kuli imwe. Kapiunga wenu, tekuta chipele kuli imwe. Intungrushi enu hapa, tekuti chipele kuli imwe. Onse, upokela umwe owa mia yaya. Afile ukuisa kuli Yesu Kristo. Enafye, ewinga mpela, chiria ichirundwa. Kafundisha wenu kutampela ama sambililo. Kutia musambilisha. Mulingile kutisambilila. Vanyinenwe. Kutima musambilisha okwenda. Mulingile kusambilo okwenda. Vashinwe. Kutima musambilisha. Ifya makwevo. Nangu fiembi. Mulingile kusambilila ifyo. Bilo Yesu fie. Eka. Ewinga mpela umwe wa mia yaya. Mwamona. Shemapo wenu. Katungulu wa wenu. Nangu vambi. Kutima mfunde mpepele yenu. Kutima sambila imbila. Intutulesho kusambilisha. Lelo icho, chetichimupele, umwe wa mia yaya. Mlingile kupokela umuntu, Yesu Kristo. Mwachu mfa icho, umwe wonse. Mlingile kupokela umuntu, Yesu Kristo, bakuata umwe wa mia yaya. Nomba, lelo, imwali mwabu tungulu shibumbi. Muna kuata sana intu mkopali ifecha kuti, tulafirwa, nokuishiwa, ifia kuchita, ilia nshita ya Isa. Nomba, ifio chava chintu chavi pisha, kukano ubu tungulu shi. Paku mweo wa mia yaya. Pantu mwamona uyo mweo ushinga pela. Ama sambilo. Yasuma kuti hatu wafudisha muno. Ama kwevo. Yasuma. Inalama. Shisuma. Ukuwa munu mende lo mkashano musuma. Shisuma. Elo mwoneni. Uwuminga wapwa pano. Nishichapwa. Mwamfwa. Mwema kalamba. Mwamfwa. Mwamona. Chapwa. Inakanshi. Tufule kupokela Yesu Kristu. Paku wano mweo wa mia yaya. Yesu fieka, ewinga mutungulula kuliichi. Kawinangu, mwamona wimunu mendo, anongere vintu fionse kusikolo. Yona kuwa fiashi wakwe, kawina fionse. Alufishe, ichintu chikalamba, icho alingilo kukwata. Obutungulushi, wampashi wa mshiro. Bantu Yesu atile, Isa unkonke. Na imwe, mwema kashana, mwema lifie, ukupuisha maskulu. Limbi mwapuisha, imwe bambino mbaline. Na imwe mwema lumendo. Ubutungulushi bukalamba wabako Yesu Kristo. Bantu, ubutungulushi wakumwewa mia yaya. Ubutungulushi ushingama umuntu uli wonse. Bala pelu waishuko liya kusala. Kabili echintu chimwechi kalamba tuwa kuata muhumi kusala. Ubushi kubumo na muishiba vashifwe n'abanyinefwe basalire kukwata umwana omunono omwaume omusuma n'omwana kashi nga imwe bonse gabiri mwa mwalikwata ensambu panuma yakashita okusalanga chakuti mulefwe okusambira kuli kafundisha nangu iyo kafundisha kuti amufunda lero kuti wabafye kalume omubi tekuti usambirire umwaeche umukashana omubi tetomfwe nakalya mwamona mwalikwata okusala kukitecho nanguli umwaeche kali wanokobatila muse wachikwata ba pakati obe yalipoti awe nalipona sana mwamona nomba kuti wanokobatila nomba ulingire okulaberenga nomba ulingire kukitefyo ukutwayira okuberenga ndofye wanokobakwebere ngefe wawiso bakwebere mwamona mulingire okuberenga lomwalikwata okusala kuti mwachita nanguka nachita kuti walanda shirefwaya mwamona mwalikwata okusala panuma yakachita fye kanono mwine okwata okusala umwana kashi wakupa nomulumendo wakupwako mwalikwata okusala konsekonse mubumi eliyo kabiri mwalikwata okusala nakabiri ngachakuti mulefwa yokuba nomweyo panuma yawuwikashe nangu ukubafye omuntu musuma walumbuka sana kangala wapama sinema nangu wakushana nangu ichintu fye chimbi kabiri moneni bali aba kashana pano abanono neshiwilia ilisuma akashita kapita bachimba uliamu aiche achiwamisha ishiwilia kabiri akaba ni kemba wachenjera nangu kemba fye umbi nachumfwa mashiwi ya aba eche abalumendo abalumendo kuti mwaba nga Elvis Presley ukushitisha uberi wenu mwamona tamulefwa yachilia mwamona litalanta lesa mupela mulingira okusala mwamona uko mufwire okubomfya ndiri talanta kuli lesa nangu mulinokulibomfya kuli chiwa mwamona munyina leo pano munyenwe mwamona nomba ali kwete talanta ukuisa nokutungulula abantu sinsha inokuchita nalyo ushe ainokuliposa mumakwebo nokuichita wachuma sana nangu alingire okwisa kuno kunse nokupanga enganda omu abantu abalefayo okwisa chapamo nokulunganya mwebaeche bonse mwamona mulingire okusala icho mufwire okuchita chirawumo muliifwe alingire okusala kabiri chashingwana kuliifwe elo bonse tuli abashingwana n'eki kintu kinshi tulina okuchita pamwe wa myayaya kushe tukaba n'obuumi panuma ya obuumi obu nangu iyo kanshi tulingire okwisa kuli yesu pakuti tukwate chilya ishuko lya kusala ekintu lesa atupeera tapatikishana ngu kintu palifwe anatuleka twaisayira fwe bene eicho tamulingira okupatikishwa lelo isayire nifye mwe bene nomba katukonke fyechi abakalamba na bonse nomba pakashita fya kanono naba echi chapamo natukonke oyo mulumendo nokusala kuntu asalire nokumona uko cha mutwere awa kashana nali amashiwu ya yasuma awa lumendo abaiche nomba nimbikuti mwaisa nokwata ishiwi ya kuimba nomba ule nifye icho ichintu chimo ukuimba nomba imwe ye ushikumo mkasuka mkatonunganye paliche mwali mwishiwa uyumulumendo etu Elvis Presley mwali umfwa ama tepu yandi mwali umfwa nifyo nshisusha uyumulumendo nilonia mulumendo ali kwete ishuko ngefya mkwata mwamona kabiri ifyo asangire ukuti kuti aimba kabiri olegeshe nifyo achitire ekintu kimo kine nefyo achitire yuda Iskarioti achitishe yesu ali pere ulya mulumendo lyalishiwe ilisuma kabiri chinshi achita ali piriwuka nokulishitisha kuli chiwa mwamona akesa kumpera ya musebo mwamona ali kene ukwenda na yesu uyu mulumendo apa uyukateka munono mwafyuma achitire chintu chimo chine natukonge tumone fyo achitire ukwawula kutwishika napakubakana besa limbi umulumendo omusuma omushishi mwafita wasakwirwa panshi mumbali ifya kufwala efisuma abakashana baeche baletontonganya mune alaulya mulumendo omusuma o kuti bachita limbi kuti nga abasokonesha nawo bamuwekesha mona fyembe kabiri atontonganye kuti ali muntu umwine mwine bantu ali umusuma ali mwaiche talemona bali apampela ya musebo alinoshafye apa ndi mwaiche ndi musuma ndi mukankala kuti nachita chonse cho ndefwaya nasenda aba bakashana n'abalumendo bonse bali ntemwa kabiri balishiwa kuti ndi mukankala kabiri monene ali kwete fyonse alikongera mafunde yabawishi kabiri na vyose kabindi kapepa sana ndaye kucharichi nomba ale konka ifyo mwamona uwanishi kwa sana umukankara kabiri walumbuka kabiri kabiri ena gefyo chiri lelo gefyo mwakwete shuko yakuba kangara wapa masinema mwamona nangu fimbi ifya pale ifyo aba icha bengi lelo la mwanda kuli bene mali shiba ifingi bali aba bakangala aba pama sinema ukuchira fintu baishwa pali Yesu mwamona kabiri mwamona imwe mwebaiche mule sambira pali Yesu kuliaweka la panshi elio chimo ichangalo cha Yesu pagu nkolanya nangu chintu chembe bali shiba aba fiangala na wonse kulia fionse palu afiria bali shiba wino fionse filia kuchila icho na mwabeba palu wa baibere tabaishwa nangu chimo palu wa baibere mwamona upango kusala kwa lubana mwamona kemba bale istisha italanta liyabo yole saba pela pakulumbu kwa fie. Tumumone pampela yabu umivuwa kwe. Katumukonke panta nshiko panono. Mwanisho vya Bible ilanda palu yumulu mendo. Hali lunduru wikenga nshi. Imwali mwakulunduruka. Takupiri bulo kuti. Walipango kusala ukwa lungama. Mwanisho wa kwa chitile. Hali ile kumbe. No kuwata nshita yonse isuma. No kuchita mitebeto ikalamba. No kukosa indara maishi nginganshi. Eo na fionse. Baba kashana na fionse. Eo limbe ali upile. Akwa no lupa. Kabili kabili ali. Ali sanduru kinganshi mpaka. Akulidako amatala yapya. Nefinto. Eyo hatire. Mwamona. Shakonkele Yesu. Numba mwone nifyo na kuata. Mwamona. Kuti mwamu kwa bantu. Balila ndafiria. Kabina alikuata. Chisu mwamone ni. Ali mpala. Chuta chipili wula kantu na karya. Mwamona. Panuma yishitafie inono amatala yakwe yali iswire mpaka atire. Chishi, nelio, we mweho, tusha, ni mkwata inda la menshingi, nukulunduru kapa kalamba, kabindi mukankala, nali wa mufi angalo fionse, kabindi mkwata fiuma, ya peso nde minwe yandi, nali kwata impanga, hii kurunenda la menshingi, kabindi chishi, iye, abantu mwose kuli abali ntemwa, mkawa omuntu musuma. Bible ya atila, uliobushiku, lesa atile kuli wene, ndefuaya, umweo ove.
Then what did happen?
Nomba, chinshi cha chitike, nomba, kwa liko kalomba, mwina Kristo mpina umukote, kwa lila palia, pampo ngolo yakwe. Kawili ntufie ba, kulia kwele usale mkulia, ba, valila pamulu wanganda. Elio, no ufunga uwa mkate, vule lukutanga efi, elio no tupimfia tuwanama, elio na fimbipo, sirepo ina panshi, iyo vale ifponya. Kabiri, tabatola noktola, panto, ifintu fionse, mjerusalemu, umusumba wakare ni ushechisuma, ukulanda kwa kamupulu waka anono pano, BPM, namu ishiwa icho, balu nshi pa mkate, balu nshi panama, balu nshi, bali batala, BPM, balu nshi pa fintu fionse, wala ya mise omumi folo, namuli fionse, kabiri baisa ingila, noku ikalapo. Eicho, awo bantukulia, bala nina pamuluwa, wachikuluwa, kabiri bala lia, noku ponya fipanshi, kabiri bala pianga filia, kabiri nembwa umisebo, shira liye fimbala. Ali kele uyu mukote mwina Kristo umubusu ukwikala mulya mu musebo nokulalya ufungawo walepona gumbale yakwe mubusa nshinangu ukufuma pete bulo lyakwe bintu aingiremo panu maya Einstein nono ali kwete filonda kawita kwete nangu chimo icha kubika pa filonda fyakwe dictionary yakwe ali ni lasalo kawinembwa shale isa mukumyangule filonda fyakwe pakuti engesho kubako wino. Chisu manamu ishiwa, panu mayanishita inono, uyu muntu wa fiuma, iyo amwe ni naku wata indarama, shia kushitamo, umusango nse wa muti, ngachakuti alwala. Hali kwete, imisango yonse, ya bashinganga. Leo namu ishiwa, limo. Bashinganga tetiba tuafirishe. Tetu tuafwe. Tapa ina nguchimo, ichinga tuafwa. Tuwafwe paluselu wa kwa lesa. Kabili, afkie, pampele ya mse wa wakwe, bashinganga, tabamu afwile. Vanasi, tawamu afwile, umuti, tawamu afwile, alifwile. Kamini, lintu mweo wako wafu mine mwili wakwe mwamona, walishile, indala masha kwe shonse, amasa milo ya kwe yonse, fionse fi wakwete, nukuishibikwa wakwe konse, wali mloseshe, apaka lambanganshe, limbi, wapeseshe, neme ndela pakate, kamini. Kabili, nama mea, wamu sumbabali ishile, kabili vena, kabina kashimi kilali ishile, kabili atire, mnjine fweno mbana ya mwolombe, na fionsefi ya msangoyo, ilo Bible ya society, ainwine amenso kumbo, mkulunguluka, n'okulonesha okukiringanya omuyenge uli awukalamba kulya n'okumona uli akalombalomba walele palya mu filonda fyakwe kwishirya mu muulo kabiri aalilile tume nlasalo ese kunono tume nshi utunono ishimingu shile nchusha atile awe nakalya mwamona taasalile bwino mu bumi mwamona ili anshile kumpela ya musebo okufa mu mweyo alitungulwilwe na bukapepa alitungulwilwe na masambililo alitungulwilwe n'okutunkwa kwa kunonka kwakwe nomba mwamona taakwenda ngu kimo ichakumwikatako kukuboko fya fintu fyakwilile palya pene wahongwa we mwayiche mwe bakalamba mwamona echo nde taakwete chakumwikata innala mashakwe tashamwikete tifiusa fyakwe pamwe na bashinganga tabamwikete omuti tawamwikete shimapepo wakwe na bukapepo wakwe tabamwikete echo kwali fya chintu chimo kuli wene chakuchita ali kene kupokera Yesu umwe wa myayaya echo chinshi ayino kuchita bibira panshi mumfwa kumbo wechiruwo umubi chintu lya mulumendo akwete chintu akene ukwenda na Yesu kutunguluwa na Yesu ali kene okuchita echo abantu amenge abachaeche bale panga chile chiruwo ilelo ukukana ukutungululwa na shukuru Yesu nomba twamonefe chabipa ukukana omwe wa myayaya n'okutungulwa na Yesu obutunguloshe bintu atire Isa nkonka mwamona ife oyo mulumendo munono musuma achusa muno kasuba iyo mwafuma mu sukulu iyo mwafumamo mkabira katungulwa umbi dolekeni uyo abe ni Yesu kabiri Yesu ni Baibeli shemwatetekere echo mwe wakwa Yesu na mafunde yakwe kulifwe musangu wankalata tulingira okolesha mulichi pakumona iki chintu talembwa ine enshira atwewa kukonka pakutamba omwe wa myayaya tulesanga okuti uyu mulumendo alilubile nomba katubule na umbi kutimwakwata enshita yakubula na umbi kateka wacha eche wafyuma wapangira okusala kwa lungama kutimwatemwa okumfwa echo chisuma dwalaesha nomba katubule kateka umbi umwaeche wafyuma washingwene ne chintu chimo chine nomba wamona okwayire uli mulumendo waikere ubumi wayemba alifwire nokulubira kumbo kabi nomba pano walanda pali umbi umulumendo washingwene ne chintu chimo chine ali muntu wafyuma wachilumendo kabila ali nikateka wene ali sumine ubutungulusi bwa kwa Kristu ngefyo umo umulumendo omwaeche achitweba ichita yapita kuti tufire okuleka atungulule ali chisumine ilembo paliwa ichilisangwa nga mulemfa yokulimona nga napwisha mwamona lili mwaheberi ichipandwa cha 11 23 kufika 29 kambalefye ndibelenge uchecho chisuma mwalanjira kufye bakachita kanono tefyo tamulesa kamana kukonka mwalachita echo twa walabelenga fye ichi elio mutile nachumba mna Abrahamu achibelenga ichi kufuma mbaibeli mwamona yani nshimwaishi wokuti emofyaba tefintu nalandile lilofyo alandile nomba umfenapa ifyo baibeli yalanda baluyu umuntu musuma nomba lolesheni likuchitetekelo ekomonse bakufyalwa abafyashi bamufishire imyeshi itatu icho bamwene ali umwana uwayemba kabiri tabatinine ichipope cha mfumu likuchitetekelo ekomonse iyo ena akulile akene ukuitwa umwana wakwa Farao kutikeni asalile ukuchitwa umubi pamwe na abantu bakwalesa ukuchira ukukwate nshita ya wanale ya lubembo ukulingo ukusebana pamwe na Kristu ukale nshita ya kwa Mose na yoline ni Kristu mwamona ekafye ewa kwatomo wa myaya mwamona bakulingo kusebana ukuitwe eshilu upunda punda pafya mwisho nangu fimbi ifya msango oyu na mwishiba mwamona bakulingo kusebana pamwe na Kristu ebuchindami wakulo ukuchisha ifyuma sya mu Egypto bantu atontomenshe amenso go chilambo nomba ushina mwishiba umwe cho chilolele umu ukuti Mose afyelwe umwana omubusu ichine chine ishina lya kwa wishi lyali ni Amram ishina lya kwa nyina lyali ni Jochebed kabiri bali ababusu ichine chine lero bali bena Kristu Mare wombesha, mari muri bunkole, mare tamama tafwali ayeloba, na fimbi, aya mfumu yakale. Na mwishiba, uya mwana mwana gashi wa mfumu, ali ile, ubushi kubumo, kummana. Uko nyina, inawakwa Mose, George Bed, ali mubulile, doku mubika, muka museke, pamananga filia, kamine mwena ishikote, shali lile, utu anatonse, kamine male tulipa ya, doku tukosa pamana. Nilo wene, aile mwika kuja kwine. Kaina mwishiba, isi wanashitire, bakutamfia mwena kufuma kuli ena. Apangire, aka anono, aka wato, aka wamu vikiremo, aka pangire, ne pula. Mwishe mwari ishiba, ipula. Mwena, ngayayesa yevele. Aka mwebele kaina, narake kata, yako mfaka iranga filia. Yapala minako, yangu, wechena. Mwamona, mwamona, ali tungulu ilwe, ifia kuchingira mwana wakwe. Eicho, yale fulumukako, yale fwaya, ukuchinangu chimokulikalia. Kabiri, ali senderweko, nomumana, apataliko, nankashia komunono, weshina, ya Miriam. Ale mukonka, mumana, ukumulinda. Elio umwana mwanakashi wakwa farao, ali ishire, ukumubula, na mwishiba, kabiri ali mkulile kunse, na mwishiba, fionse na mwishiba, vanyinenwe, vatontonga nyokuti, uli umwana wawamishapo mchalo. Bafuilo kuchitecho. Lelo, baibele ya sokuti, uyumwaeche, ali musuma sana. Ichine chine, akasuma kama lumendo. Kamili, ale punda fye, nukupanta ulo tende tuwa kotu unono. Ale fwaya banyina, mwamona. Kamina mwishibaja chitike, nilis, avikile, umwana mwanakashi wako farao, umwana wamfumu, ishte umiko chonse nina, nika kwati rakanya. Umutima wakwe, wali katemenwe. Atile, ulia mwana wandi. Leona mwishiba, ali muka shana. Mwamona, mwishiri anshiku, tabanku ete fibotoro, fia konsesha kwa, ifyo imwe, utunya tukulila. Eito, vaino kuya sendomu fiashi, uwa kwete akanya, nukuti engesa, mkumulela. Eito, miria mwali fia mpepi. Atile, na amulete na nina walinga. Jisu, amulete, na mwishiba, untumiria mwale vula. Nina wako wa Mose, chachine, ali ile mvula, yali mano, tevyo fini. Kabili aile nukuya vula nina wakwa Mose. Kabili atile na alasenda uyumulu mendo umwaiche nuku mkushisha. Atile na wishwaichi na kula kupela ama dola emianda itatu chila mulungu pakusha uyumwana. Kabili wakula ekala mwisano. Mwamu nefio le sajita nga mwamu tetekela mwamona. Lintu mwashi ninkisha itetekelo ulia mwana ali nikasema mwamona. Kabili ali ishiwe eicho vali ile kuisano. Kabili ali kushishe Mose na nyina mwamu fiere. Kabili ale pukaba dola emianda itatu pamulungu pakusakamana kulifionse. Tontonka nyinifie palicho. Ilo kabina mwishwa, ilo papitili akashita, ilo icho, chatuwa lilie, panishita inono, mwonsa itampilo kula, itakuti kuti abelenga, nokulemba. Amusambilishe, ukubelenga, nokulemba. Kabili ali mwebele atile, mwose, walifialua umwana walinga, wawisona ine, walipepa. Ali tusoko lwela, ukuti, ulikasisema. Kabili, ukaba karumula wabantu, mwishi kuishireisa. Kabina mwishwa lintu akulile, eno chinsha ishireba. Ali sendelwe, ulupa lwamfumu. Yangu, tali namo. Kabili, aluleshe kunse, babantu bakwe. Kabili, tabakwe tenefya kufwala. Bali vena Kristo. Bale lila. Bakale balia. Bakalemba, bale babonfya. Bale bafo paula amembya. Nomulopa, ulesa bauka. Munu mashavo. Aba fyala bakwe. Nabanalume. Bawishi, nabanyi, nabonse. Kuba fo paula amembya. Mnyamu ine makandira matipa. Kamili eicho, ilo Mose pakuba chimo panshi pamutima wakwe, ali ishiwe ukuti, bali abantu bakwa lesa, ababulayo, ali ishiwe. Nomba, ichintu chako nkerepo, icho aino kuchita, chakuti abe mfumu. Aino kube mfumu, bali fionse, umuntu wa fiuma. Yee, indalama shonse, isha muigupto, na chalota igupto, echale tungurula isonde, ilia nshita. Ilo mwene ni Bible ya tila. Ali ngile kusebana, ukuba kakandula wantipa, ngabali ya bambi, umwina Kristo. Enyo, vale wapumia, nukuba seka, ukuba panta ula, ngabati balandeko, vale wepaya, mwamona. Eno Mose, asa lilo kuenda, nalilie vumba, ukuchila, ukuitua umwana wa mfumu. Doleshe ni palicho, mwamona, pantu, ali mwene, ishta ya mpela. Mwamona, uliamulumendo wa fiuma. Neno amwene Yesu nga fintu tumumona muchimonwa ichita yampela eikalambula nomba kabili apokelele ubutungulushi wakwa Kristo alingile kusebana ukuwa ubuchindami ubukalamba namwishiba ichita shimo lintu imwe mwabalumendo abaiche musukulu abalumendo abaiche nokulanda mashiwe ayabipa kabili balafuaya na imwe mwalandako imwe mwemakashana abaiche abakashana abaiche nga basa mashiwe ayabi balafuaya na imwe mwasosako awe ndi mwina Kristo batila yangu wemkashano mkalamba namwishiba ukwisa kuli imwe ngafira fine mwamona imine ino kutila ndi wansansa pakuba ifyo mwamona bantu mwamona efe mwose achitile alilingile ukusebani na Kristo ukuba uchindami uwakula ukuchila fima fyonse ifya muigupto nomba katumukonke ukutungulwa na Kristo nukumona fintu achitile nomba mwamona uchilumendo ali wafyuma umulumendo wantanshi leo talefwaya Kristo talefwaya ukuwa umukonshiwa kwa Yesu kabitwamo nakuti ali walumbukwa sana limbe ali likangala wabama sinema kawina kanabesa muli fyonse mu fintu fyonse fyo alesta na fyonse fintu alefwaya leo lintu afwire takwele na ngumo wakumutungulula eicho amasambiro yakwe chiyachari chisuma lingalama shakwe chiyachari chisuma lelo iyo imfwa yaishire alipwire tafi wonfeshe na kabiri tashitire ishira yakwe ukuya kumulu na kalya gawite kuti achite ukupitira masambiro yakwe daire kumulu mwamona lelo yumulu mendo nomba alikwete vintu fyonse alikweta masambiriro elyo mwamona uwachenjela alire kusukulu na banyina bali mufundire kabiri alikweta masambiro yasuma kabiri aliwachenjela ichibi ichakuti alesambisha vena Igupto alisambirishe na kafundisha wakwe aliwachenjela sana mwone nifyo achenjele yona mwishiwa ukuchila pa kuchenjela konse kulia ukuchila na pa fintu fyonse akwete ama kwa ayo akwete chimochine atire defisha fyonse nokonka Yesu na mwishiwa fintu mamu chitile bali mutamfishe ali sangwike umusha wa matipa nga fintu wonse bali lelo ubushi kubumo fintu akulile aleche maimpanga kunuma ya chwewewe nani nga njeba chachitike tali chinshi chachine mwali umuliro mchimpusa kabili wali mutemwine alipili wike kabili mushena mwishiba mchifuro cha kusambilisha abana banono nomba abana eva alino kuima no kusambilisha echo yumwa echo mulumendo ali hapa alifye palia pene paka sonshi wawiso ni wani vashanzi eva wiso ya mwaiche alifundwa tejo fine tonso tumenso tuwabeka tulewele shafie kumoku ine kamo ukuchila kabile mwamona echo nomba mwoneni alifiseme mulichilia kabili chilia chile chimpusa chali mutemu ine chale pia eyo atire nalapa sukilako imone fintu chiri kabile saatire kuli mose fula indiato shove mushiri wiminepo wa mushiro ninku sala ukuya kabili nukulubula abantu bande nekupela amaka kuti waome sonde kufinkunka kuti wasangula menshi ukuba umulopa kuti waleta impantira nenda dabakabe isika kuchita akabe nali kusala chinshi bantu asalire Kristu mwamona nasala Kristu nao ali musalire mwamona nomba atire wali nsalire na ine ninkusala ukuya kulya ku Igupto kabili mone nifyo achitire ali tunguluile abantu imi ntapendwa ibiri ukufumia abantu imi ntapendwa ibiri abantu bakwe nokubaleta muchalo ichalaiwa kabinomba ali konkere tulamukonka monsefye matololo na imwe mwebana mwali umfwa ifyo mwina leo na mwina jin na vashinwe na vanyinenwe bamwe bapali fyonsefye achitike matololo ifyo aletero mkate kufuma kumolo nokulisha abantu abansala eona fyonsefye lya kabinomba tulesanga abanomba omuntu mukote akota sana aine miaka umwanda omwona makumi abiri kabiri ali mumatololo kabina abantu tabamusungire munshira yisuma nakalya mwamona ishita shimo abantu abaita okuti bena Kristu tabamusunga munshira yisuma nakalya lero Yesu ena alamusunga wino lyonse mwamona echo tulesanga okuti abantu bale mutalamina lero alikele pamwe nabo nangu chali ifyo kabiri ali ntungulushi kabiri alikele nabo kabiri na bamalaika wakwa shikulu vale landa kuli ena bushe tetimutemo kuti cha musango uyu chichitike kuli imwe eicho sale ni chilungeme kabili sale ni Yesu No, ino kuchichita. Nomba. Leo tuwa sanga impera ya msebo. Hali kotele sana. Tale ishimikina na kabili neshimili yakwe. Yali chepele. Eicho. Hapa lile Yoshua. Nukuya pamulu walupiri. Kukufua. Alishiwecha chitikeni ntuwa mfuile. Kulia. Chinshi. Chinshi cha chitike. Icho cha chine. Icho cha chine. Nomba mutira. Nipensa icho cha vela. Nomba. Paka chitase. Kanono, umunu mendo nalungika, mwamona, alibushiwe kumafwa. Nomba, kabiri, mwamona, nomba mwoneni, alibushishe kumafwa, chinshe, bantu, banu mayami yaka, imyanda chine konsekonse, uyu alimuno, mupalestini, na imini na neyo ntungulushi yakwe. Yesu, aliringire, ukusewe na peshinali yakwe, ukuwa uchindami, uwakura, ukuchila fiu mafionse, fiu amuigupto. Aliringire, Nintungulushi yakwe, ya iminneparia, na mwishwa, ali itirwe mubaibere, na mwishwa, wali itiriwe, ichalenda na Israel. Na nintumose ayi peke nyokufwa, ali nepamulu wa ichichiriwe. Na chiri achiriwe, chari ni Yesu. Mwai ukisha, nintu Yesu alelanda, muli senti wane, na chapter ya renga mutanda. Yesu matire, bashifwe, vali ile mana matololo, atire, tata, ewa umpeleria mana. Atire, mali ile mana chochishinka. Kabili bonse, bonsefye, valifwa. Bantu, tabatu waliro kwenda, mamona. Atire, bonse, bonsefye valifwa. Ilo atire, ne mkata wa umwe wafu makulile sa kumulu. Vashifwe, vanu ene kufuma mchiriwe. Mose, ali umine chiriwe. Kabili atire, name nshi alifumine. Atire, inechiri ya chiriwe. Ichari na nkwe. Kabili moneni, nintu mose afire, ani nine chiri ya chiriwe. Na mwishiwecha chitike, Baibele ya sokuti, bamalaika, vali shire mubula. Ifyo cha kusene, na uri omulu mendo umbi. Ya omulu mendo, mwamu na lintuwa afuile, takwe tewa kumuikatako. Eicho, ayurefye mumfimfi, kumbo. Kabiri, alikuya kuina nomba. Kulia, nomba, lintu mwase ale kero mweo, iyo aile, alisendele intungulushi. Banyina, bali mutungulu ile, wino, bawishi, bali mfundile wino. Eyo kabiri, nintu akulire, umulu mendo, eyo atire, nkamuno mwe wa miayaya, nga chakuti, naya na baba busu, abantu abasurwa, nokwenda nabo, bantu, bantu bakwalesa. Shiringire, nga nali mfumu, nomashire foyo kuba mfumu, kutina kuwata indela mashonse, isha wa mwigupte, bantu, ndino kuba umwine, shire chifaya, kutina temwa, ukwenda na Yesu. Eyo kabiri, nintu apitire mwumi, kabiri, nintu atampire, ukuleko mweo. Wali ntungulushi yakwe ya kumuikata pakuboko. Ushe, tamulefwaya ili ya ntungulushi, ushefwe wonse. Tatulefwaya ili ya ntungulushi, ukumuikatira kukuboko kwakwe. Panu mayami yaka imyanda ingi, ali moneke pamone ntungulushi yakwe ikalamba. Ali tungulu ilwe, ali salile ulu mendo wakwe. Kabili, eicho, lesa, ale muikatirira. Ushina muishiwa, ulia muntu wafyuma, aba kumbo. Uyo mulu mende wafyuma umo uwa kene. Mwama nomba. Ibukisheni. Ali kweta masambililo. Ali kwete muka pepa. Ali ya kuchalichi. Ali muntu musuma. Ilo ali kene Yesu. Mwamona. Kabili uyo mulu mendo. Ali uwa sambilila. Kabili ali kwete muka pepa. Ilo ali mfaya Yesu. Mwamona. Mose. Nga ali umuka nkala ukuchira. Ukuchira uya mulu mendo. Bantu. Ali kwete fienda lama. Nalimo, na mavala, leo na fimbi fia msangoyu, leo limbi, na mapolitiki, na fimbiko. Ilo mwose, ai nukuba infu mpeo sonde. Kabidi fia fionse, alifikene. Kabibushe na mwishwa mwevana. Iyo, kushakabe Egypto. Kabidi, kushakabe Ethiuma. Mwose ena, akabako. Bantu, ali salile chalungama. Mwamona, asalile, ichintu chalungama, ukumutungulula. Iyo kushiri ama pyramid na ya mbaya kulu. Muna vile nga palo ama pyramid mwigupto. Mwishiku mumo. Mwishino nshiku ya kawa lukungu. Kuibomba likaramba. Fiuma fionse fia pesonde. Ama ntuwa kwa fiposa muruelele. Nukupunda. Nukutila. Nachiri wa minofu ya bo. Nukupunda. Nukuelesha. Fika pita. Nilo awo. Ama pokele Yesu. Ukuba tungulula. Dawakatale ukufwa. Wali kwa tomwe wa mia yaya. Na nguwe ngafwa, kumibili pano, Yesu akawabushe na kabili. Muli ngilo kusala. Kusala kwenu, kutikuwa langisha, ifyo chifuro chenu, icha mia yaya chikaba. Ibukisheni, Yesu aletu ipusha wonse, nkonkeni nga mulefwayo omweyo mwamona obutungulushi nkonka kabiri ukaba n'omweyo wa myayaya pe kabiri ninshi ninkisha nakuli fwe bene fwe bakalamba wambula mukimo muli kinamo nga mulefwayo omweyo mulingire okuwupokerera nga mulefwayo mukapepa muwupokerere nga mulefwaya ife mulingire okukita ekyo mwapokerera ekyo mulingire okukwata ero kuli ine nayimwe nakuli ababaike ibukisyeni mulina obwite yesu atiire nkonkeni n'okukwata omweyo wa myayaya ekyo tulefwayo okukita tekyo fiine nomba nibanga muli imwe abalefwayisha okukonka yesu kayimonsa okuti kisuma kisuma lintu nkawa omukalamba kabi nakula wakwisalira eo nokukita ifyo kiresakamana indalama nakwata uupina nakwata ifyo abantu banseka nangu fyonse byashala ndefwaya kukonka yesu ndefwaya nsala efyasalire mose temulumendo owafyuma nibanga balefwayo okukita ico muno mwine nomba buse mulefwayo ekyokukikita ndefwaya mwimine pamu naine ndefwaya mubiike okuwoko kwenu ukwa kukuso pa mutima wenu kabiri muyimye okuwoko kwenu ukwa kukulyo mu mulu ndefwaya ukuti mushibate n'okontamika emitwe yenu n'okunkonkeresha aya mashiwi mwe yesu napeera obuumi bwandi kuli imwe niŋumfwa okukushimikira uko abalumendo babiri basalire nshirefwaya okukonka mu nshira yakwawulya akateeka omulumendo wa fyuma leero ndefwayo okukonka mu nshira yakwa mose nkirifya omwayi kye nomba ntungululeeni mwe yesu kumwe wa myayaya amen nomba kontamikeeni mitwe yenu mwe yesu busiku bumo mulwendo lwenu pano isonde lwaliretere abaana abanoono kuli imwe ng'abo nakiralandako muno kasuba kabiri abasambi batiire kikulu nanakanganshe akirashimikira akakyelo akishimikira ikinakirya kabiri aliwana kasaana mwe mukyusha lilo yesu mwatiire leke n'abaana abanoono bese kuli ine bantu obufumu bwa mumuulu waaba ng'aba kikulu leesa leero pokereleeni aba abaikya balumendo n'abakashana muno muli lino sukulu lya bulungami guno kuko munyineefwe aisa pano kumba lya matololo kukufumya indupwa isho ishirefwaya ukwipatula ku fintu fyakyalo ukwendera fye imwe kabi numba abaana bawo bali muno balemona uwumi wabashibwa n'abanyinaabo ng'efyo tuli tulifirangiriro muli fyonse tukita o mweleesa kalenga wa miru n'esonde tungululeeni amakasa yenu kikulu ukuti tuikita nangu kimo kuli aba abaikye ikinga biika ekipunu insho mu nshira yaabo pantu kyalirandwa okuti kyawama twakulikwa ekiribwa ekikalamba mu mikosi yesu n'okukwaswa palibemba okukira okulufyanya umo pali aba abaikye mwatiire bamalayika baabo lyonse bamwe n'ekinso kyakwa taata waba mu muulu malayika mukalamba kabi malayika omulinshi baliimyeo yonse yiinoono ng'efyo bakiikala muno kasuba n'okutumbula utumenso twaba otuunoono balilesha n'okwasukamu epusho n'okulanfwa ku malyashaya noono ay'abaana banoono ay'omu bayibeere ifyo balya balumendo babiri basalire kabiri bonse baleepeera emyeo yaabo kuli imwe mwe obaleesa batungululeeni bakingirileeni kabiri shibe nga sanga iyi ntungulu shiikalamba yesu kristo uwinga batungulula lintu bashibo n'abanyinabo n'abakafundisha bapwisha pali beena shimwinga batungulula kumwe wa myayaya ng'efyo mwakisire kuli mose nga fintu ipepo lyawo iyabufuka eri noono ipepo lya bwaikye lishire kuli imwe n'abapeera kuli imwe shikulu ng'omuwonfi wenu ng'efikombe kabiri utumawe utwayemba utwa mu ngala yenu babonvyeni shikulu ku kumukindika pesonde Mwishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Na imu mwewa iche abano nukute. Mwamfa wino nomba bali ichinomba. Na mwishi wa Yesu. Akala mutungulula nuku musunga. Nishina mutete kele icho. Kabili Yesu. Ainuku mpanga imu mwewa lumendo wa iche. Pamunga Mose na Miriam. Kasema mwanakashi na kasema mwaume. Akapanga abantu abampomfu kufuma muri imwe. Nomba. Fwema kalamba. Fwema mpokelela. Che, tatulefuwa ya kuti atungulule kutwalira na ifwe. Ndefuwa ya twalire ukuntungulula. Kupindulula amakasa yandi. Ukunjika toku woko. Mwamona. Kabiri, nalintunga fika kummana. Ndefuwa ya nge katire kukuwoko kwakwe. Mwonse tulefuwa ya icho. Tefyo fine, mwe Yesu, tutunguleni na ifwe vene. Tata, tuwala lekana. Ningile ukubwelelamo kutukson. Ningile ukuiteanya kukulonga na kuleisa. Mwelesa na vika ilivumba li abantu. Mwina leo na mwina jin pamo na wakonka bonse muno maboko yenu. Ukuti mbapale nukubatemwa ukubalekele la mampulu ya boyonse. Ukunda pamalwele ya boyonse. Ukuba sunga lionse mwichite mwiko. Nukua mpana chapamo. Nukoselesha awabenga. Awenga nakuka. Kabili limolimo satana kuti aisa. Nukuba lenga. Aba tompoka. Lelo ibukisheni. Mwapitile mufintu fimofine. Ukunenushiwa. Ukulekereshiwa. Kumuntu wapano isonde na abantu. Kabili limolimo. Kufibusa fiesu. Ifi ate mwikwa. Pamope nefye. Nama lupwa lwesu. Tulaleke ishiwa. Lelo kuli umo. Mtu tuwasala. Takatale ukutusha. Nangu ukutulekelesha. Tutungule ni shikulu. Mwe wa mia yaya. Ndepe pokuti. Mwinga sumi ni shokuti. Tule isa chapa mwona kabili. Miku ingi pano isonde. Nukusosa pali imwe. Nukulanda kuli imwe. Eyo kabili. Mwini vulia ushiku. Uvu kalamba. Iyo echalo chikapwa. Neishita yonse kafumishi wapo. Ukuya mwia yaya. Leke ntuka kumane. Mwini vulia ufumu uvu kalamba. Ngendupwa. Ishishinga patulwa. Ukuikana. Chapamo. Umia yaya. Ukufuma. Pano. Pele nishikulu. Paka ilio. Sheke ni tubombe. Ukuchuchutika. Nuvulamba wesu wonse. Iliwa wakasuba. Kachirina kabalika. Pantu. Tualombe la ichi. Mwishi nalia kwa Yesu. Amen. Lesa, ampale bonse. Lesa mpale wonse.